waɗa e garke on ɗo kettino habaruji sukaɓe ummatorɗe studio kala gaddanta on jiɗɗiro mon hokka on habaru o Aissa maddade e monde Abdoul mum fofmo Abdoul
jamni wallata Aissa habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore wonde no hettinani en alal um
nder habaruji ɗiɗi hanedi en puɗɗireɗe keeta nder région tawa ɗon to sukaɓe ummatore gonno gaɗa golle gam waddude yahdu yesso hawtidade e ardiɓe commune on en nder yewtere pindirol meɗen min gaddane on tarihi mammantanimum suka ummatore awƴotoɗo laana diyan hano wakkati mumen kantaranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli gueƴƴire wittine fedde innirane terre des hommes italie hokki milliyoji laso e majeetati ceede sefa gam barjade himɓe lasoji ɗiɗo natuɓe nder tewteru cingol gollirɗe har ko darta yahdu yesso fina tawa leydi Niger.
Aissa Moktar Boubacar gaɗowo golle junngo noon o gaɗowo du fa handen pentir nate e ko nandi titta omo tawa du fa handen nder cukaɓe ummatore natuɓe tewteru du enden sey kettunaɗen ko Olivier Assogba wi waddi firta e fulfulde.
Bon, j'étais sur Facebook.
Ɗum wonana nder internet ko wiite Facebook ɗum ko jiimi mbimi mi si'oto sa'am Allah waɗi cuɓami jonkay mi domana ni no golleji ɗin warrate gollalɗam woni gaɗɗol peɗe e manaji ɗum du waɗi ko nde soymi ɗere diyam gam majjum miɗo wawi wadde kulle kewɗe e ko woni e milɗe am.
Aissa en jeehu keta région tawa to sukaɓe ummatore cakantararde enden ni no ardini ko watta yahdu yesso heɓo nder keta ton enden kam fuu e nder région tawa gam nde en daari ni illa ko ɓooyi ɓe ummake iɓe daari ko watta yahdu yesso heɓo nder cakantararde enden.
Nonnon bannirawo gueƴƴira funiɓe itta wakkati moɓe jata wuwude yeere den imma hokkude ƴiƴan nder lokotorore den en sukaɓe ummatorɓe ɓe daraki nder golle ɗe en tan eɓe tawadu nder filla siri cuɓakiji ɗi enda min kettino ko Suleyma Harouna ardiɗo golle commune on en ko haalani bannimen Habibu Garba ko ɗum firti ɗengal fulfulde.
No woodi saɗu siji sukaɓe ummatore fedde sawara ummatore wari no woodi waldeji ko wari ɗon watta du jeɗɗire ko saɗu siji sukaɓe ummatore keppay wadde golleji ko yahdu yesso nder commune on sengonga miɗen jetta sukaɓe ummatore amin woodi sukaɓe ummatore keyta no tawa nder filla cuɓaki kin ndeni golleji ɗin puɗɗoye du mi noddan sukaɓe ummatore ɓe gam dow maɓɓe min dallini ndere golleji gaɗoyteɗi.
Aissa Anasim région Agade Sano fedde jinganore yimoɓe e tawaɓe nder filla golle jimi jeɗɗire wittine de enden ni gaɗi hiro pirtol ko e sukaɓe ummatore ko watta du ni fa handen sukaɓe ummatore ɓe enden ni tittinkino ko watta fuɗu fuɗu fu to waɗu wakkati cuɓakiji ɗi enden nane gaɗa majji
min kettino ko bannimin waddanimi Anisie Karim ko ɗum firti ɗengal fulfulde.
Suudu inditirandu Alliance Française tabatende Agadez ɗon wonto waɗa hiro mango latingo hawri fijoɓe e waɗoɓe ko jallini kañum e yimoɓe ko etten rap kam batte wadde pirtol koye e tindi sukaɓe ummatore hewɓe gari poti Mamman Sani Abdoul Wahab kañum woni hoorejo fedde nde wiyetede Anasim.
Gam min lasibake min daari ko cuɓaki leydi kimɓatake woɗi du miɗen andi ko sukaɓe ummatore nawtorte e mum nder gaɗol propaganda e wadde golleji hirñere waɗi yimoɓe hewɓe waɓɓe jimi dow tindinore wotere nde manamum du woni sukaɓe ummatore ɓen pamana gaɗol cuɓaki le jam e sewo
ko waɗa e ley hiro ngo fuu sukaɓe warɓe fotti ɓe famani ɗum fa woni
baka golleji fina tawa wala hen no woodi tindinore dow potal e jonde jam gaɗaɗo e majjum du mi tokkititto tindinoyde bandiraɓe an worɓe e rewɓe e nder andinore wotere nde nder cuɓaki jam e sewo.
Mi nani belɗum sanne pirtol ko e komin gaɗana min ma mi yahay nder banguere amin mi firtana bandiraɓe an koye muɓɓe kamɓe paama cuɓakiji ɗi waɗire nder hakkillo fukkingo
caggal hirogo tilake kamɓe yimoɓe waɗoɓe kulle ɗe enda fuu ɓe muuyi haalaji ɓe kalɗi tawa wittake Agadez ɗo enda layi.
Aissa nder yewtere pindinol meɗen hannde en tarihi mo e gaddanten sukaɓe ummatore wonde no hettinani en alal o
nder yewtere pindinol meɗen ni tarihi momin gaddata kaw won tanimum mamman suka ummatore awƴotoɗo laana diyan nder wuro gaya duuɓi makko capanɗe tati imma ɗiɗi golle makko ni fuu imo waɗa dow daande maayo leydi Niger illa sukaaku makko. Min kettino ko banni men lildo men Fadel Alou ko ɗum firti ɗengal Fulfulde.
Tanimun mamman non woni ko wiyete o rima kan ha gayam e nder galle sorkoɓe awƴoɓe laanaji o fuɗɗi omo awƴa laana ka hoore makko illo wo duuɓi sappo e joyi.
Ɓe kunnaysteni o
wala fuu gollal ngal gaɗanmi sana gollal ngal ɗo illa miɗo woodi duuɓi sappo e joyi. Mi roɗo ɗum e abba an noon illu nden abba an tan noon na ko to o maayi fey gooto watta gollal ngal sana mine.
Ɓe fo sati kam teyanno
o tawrenani maami ko hooraku awƴoɓe laanaji gaya ko iɗitirte sarkinsurji tanimum mamman famani sanne awƴo laana e kullantareji fuu ko tawa e muɗum omo jogani ɗum hoore makko.
Se gonga no woodi kongi ɗi neɗɗo watta ko naata nder maayo sikken duuɗi umaka nde Allah jaɓi du no hisan ɗum nde wona mon noon fuu min kalantaɗi nde aɗa wara nder nokkugon jemma aɗa wawi yiide goɗɗum amma a wartam jam e sewo nde a faɗɗi birgol ma ma a yofi taruwol ma kongol jomi miɗen godi kongi komin gatta ko ɗum jomto
mamman sarkin zirji yo baabi ko noon endan kan woni hannde nde mawɗo jo en laanaji ton endan gaya omo hooli ɗum sanne e gollam muɗum.
Tanimo o ɓi mawna reeduno ndeni arimi suka ko a yi wala fuu no yara jaru jaruji gollal mu ni tikkinkini no filo hakke mu wala fuu ko foti ɗum ɗon welde. Allah wartir hakkilleji maɓɓe tawe seɗɗa komin keɓi ɗum to ɓe pijirɗum
bako tawa golle fuu no wodi saɗoromaji ko hinɗo yiyoto hattama kanko tanimum o o wi o yoppata golle makko ɗe kayya
mi woway heɓde saɗorma nder mum ndegom aɗa heppa wakkatiji gon miɗen gaɗa lewru ɗum wala e ɗum weeli fey seeɗa nde no woodi ñalande nde ñalowma goto aɗa wawi heɓude.
Tanimum o wi kanko hoore makko ekkitowan cukaɓe makko keero ko ta eɗo filla awƴol laana fuu
aysa jonka se naate nder fijoji coñinol ɓandu.
Komiten kawjiɗo filla laabi golle FIFA darni golle Ahmed Ahmed ardiɗo CAF faa duuɓi joyi kan junngo makko tawama nder filla ñaamol ceede o jukkama duu o yoɓa 1,000 e lesoji 4.5 ceede euro.
Non waɗi Aissa suudu kiiteni joɗɗinanu nder FIFA du enden ni wi'i ko Ahmed Ahmed o waɗira golle mum no haniri ceede ɗe du ni golliraka no wi'ira no enda hano nomin keɓiri habaru o enden laso e 3 November hitan du 2002 e laso
ɗo men kantani o habaruji amen sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettini men ɗon jiiɗi hettinago habaruji o ñoɗo dow laa e RTL 3 ɗiɗi majji on joɓata buuɗi baago sagueccire goni on fiyari.